walaalo waxaan ku yidhi maayan sida la xitri dhahay oo noo soo raaj
iyo walaal ee walaal waxa ka qabay codka ugu gaaya
waana faa'iido iyo dhibar sagaal
tani sadex
tani sax
sagaal sagaal ever sagaal kontan iyo saddex ashan iyo sagaal lawaatan iyo afar afartan ever sagaal kontan kontan maysa
Thank you.